sakiraaɓe keɗiɓe min juuti on bisimila moɗon e actu jeune asawere 23 lewru octobre hitande 2021 min Ali Cissé mine tawɗa ɗo e Oumar Waygalo. Oumar, no balɗa?
Mbiɗa selli basone alhamdoulillahi Cissé.
Oumar, hoɗo joganoɗama le mbasa o hannde?
So watti jungan sembe kabaruji ɗi anni Ali Cissé hollitinde wiide ɗum woni sa naati le ngallure Bamako nde andanɓeɓe hono ñohoɓeɓe noddirtoɗo tokkolo tokkoloɓe wattu joni hewɓe mabɓe kay kollitiwde ana keɓali hen nafaji. Yewtere meɗen noddirte mini magge nde e jaram fa to wagga duggu to Facebook ko wondi e wadde toon yoga e cinéma ji ɗi fof wiyama yo sukaɓe malinkoɓe kañum gondi e fewnude ɗum toon garanti minirede birkisa mbe calɗi.
Min puɗɗiran kabaruji ɗi e bantugol batu mawɗo joginoɗo ɗo heɗintingol leydi.
Oɗo boto nanino wadde le sappo e joyi fa yetto hen nogay lewru novembre hitande 2021 ɗum bortinama yaade nogay lewru décembre yettoyade nogay e jeegom lewru décembre warore ndu yogay pelle politique ɗe kay fa hande en ɗo gonnoɗo tan goni kolliti wiide oɗo boto wala fuu ko nafata.
Ila hitande 2012 nukkule fa heewi ka fuu ana wondi fewde rafi ndenago ka e baasi hakkunde jañeli.
A wofo e feewi Cissé hollitinde wiide ko nayiɗi bangal wayde ndenago du heƴoji kewɗi jaltinama ley hen yimɓe woɓɓe kay kollitiwide ana beltile hen woɓɓe du kollitiwde beltaki ley hen ɗiɗo hewƴoji hon ɗi fuɗɗi gori ñalawma hande fa keɓen famtade keɗɗen sakiraɓe meɗen gomɓe ley saha leydi ndi kañel e wuddu leydi ndi ko cifido hen
quand même
min kay mbiɗa wawi haalde fa hande wi wadde ne timmay ɗen saabu dena torraji ana hewta amen fa hande wala fo komin wawi haalude miilaɓe wawɓe timmude nde wolde nde ɓen nonki bellude hunde fo hen meɗen ga nde tampiriji hewɗi hande saabu dina sa ƴeewi wakkati fo annana wonto torra cewti min kay wala fof wawimi haalde hen.
Tokolo tokolo machine tigina ɗum ñohoɓe ko lawti wonko pamɗa hen na Waygalo.
A wofo e fewi Cissé ɗum woni enen gomɓe le ngallure Bamako nde kay wakkati fuu en jiyam ɓeɗo sukaɓe jokkoleɓeɓe jilto kamɓe machine ngaji mabɓe kañum e négocioji mabɓe ɓe darta hono kadle lawtiɗna ko nandi e muɗum koɓe ñohirta ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe won hollitimɓe wiɗan keɓale hen nafa mawɗo saabi de le ñalawma won heɓoɓe ley hen uddinere won jasoɓe ɗum du fa keɓen famtade gaare keɗe ko Ousmane Niali Boly fewni en dow hen.
Ɗum ni yo saƴo joom machine ñowowo gonduɗo e yilade ley boli ana jogui ciseau muɗum yo ɗum gollema sukaɓe ƴuroɓe lekkiri duji gatta wattu wattu a yiyam ɓe koyɗe na dow vélo ngaji ley diyandeji ɗi eɓe jogui machine ngaji mabɓe ɓe ñowirta eɓe tewta ɓeɓe ñowna.
Sono haalede gonga min heɓa luumo seeɗan ga yimɓe fota mbeɗa yetta Allah saabu dena min heɓa komi wurta e muɗum min waran ga caggal keltal nungu so nungu naati fuu mi wiri fo mi yaaha min limiya mi heɓa mi fiito kasin.
Golle mabɓe o an nafa sanne saaraɓe e sukaɓe muɓɓen tawete kadule muɓɓen ana ceeki fuu e tawede yogaɓe ana miila eɓe kaani dartude yaade yesso ɓeydude andal ley o golle.
Won ñoɓe ɓe jaɓata ñoƴitade kadule gene soni a faami rewɓe jomiraɓe sukaɓe hewɓe ɓe ñoƴittoɓe ana nafuɗen sanne saabu dina ɓe wawan ɓe ñoƴita kadduleji mabɓe seeki yogaɓe haalan ana wawi ñoƴude de soni awkiɓe kaddule ma ɓe bonnan ɗum.
Yo ɗum golle mo wala joddi lewru ka ana itta ɓe sukaɓe e rafi golle e wi client en yogaɓe ko laati fuu hakkille ɓe sukaɓe waroɓe gollude ley wattu yo daranade ko kasindini e wallude saara muɓɓe ɓe joppi ciye muɓɓen.
Ɗum naɓata en yewtere amen mini magge Waygalo tamara andi sukaɓe jokkolɓe fa heewi fuu ana wonno e Facebook hitande 2021
miɗa andini ɗum sanne Cissé hollitindiri yoga e cinéma ji leydi Mali ndi fuu gonɗi toon ɗi wiyama sukaɓe kañi en pewni ɗum en leyɗeɗo nokkule hono fuu ɗum worri toon ñalawma hannde no kanko ɗon keƴade meɗen noddirtede Assetou Kanté wonko heɓini en do hen do faccitango Ousmane Niali Boly.
Ñande fuu sukaɓe Mali ɓuri daranade wattu joni o kabaru cinéma ley Facebook 2021 film ngaji Mali ɗi fuu yo sukaɓe gaɗi ɗi acteur en moƴƴinoɓe e artisan en kawri e ngal kawrital finatawa ɓe sukaɓe an tappa becce muɓɓen hawrude hen Gawsu Tangara o suka auteur réalisateur.
Arano ɗum hunde ko yiɗa sanne jama fuu ko heewi ana waɗa ɗum noon saabu dena le film ɗen hollita kulleji ko hatta sukaɓe yaade yesso
ka fuu e tawede ɓe sukaɓe kollitiwide ana jogui tiɗallaji kewɗi ko mettiɓe yo rafi tawrede jawdi koɓe gollira kañe kaake gollirɗe fa yettade janguinede.
Neɗɗo fuu wiiɗo moƴƴingol film uji ana tiiɗi sanne saabu den ɗum yata caggal ittalla jawdi e kaake gollir ko hewi e muɗum fuu a tawa yimɓe waɗoɓe ne jaati wawa gollal mo sanne ko fuɗɗanmi ngal gollal wondam ɗan ko heewi walligal ɓe tinnini kam sono wona ɗum mi wawa jokkude ngal gollal no hunde fuu gollata aduna sono a wala yimɓe fabdoɓe maɗa ɗum wawa yaade yesso.
Miccintinde wiide filiŋaji mali jetti goni e ngol daɗdirgol ley hen ana filiŋaji juɗɗi daɓɓi kañe documentaire ngaji ɗum wonno ko Aissatou Kanté heɓini studio tamani ƴuwde wagadugu.
Min jaran jonka yorosole région Koutialafa mi kara jamma kertanaɗo finatawa jowiɗoɗo Abidjan a wofa fi sise dum woni yoga ko anni wadde ton fufa nayiri bangal bomi kani e jimi be kollanton tiatir ngaji dubbe chubo hono hejoji ko nayiri bangal yirwere ngalure yorosonde kani e cercle fo mangal mudum lanni o do bot dum woni groupe gon to mom no dirton kadi bido busy label kedde mo kanko no dirtedo fankwa sama ke o yo gote lanni do ngal do kawrital ko mo sifi do hen
nous avons organisé cette soirée
menem wadne yoytere yalla mo holta saram amem menen dum won ko men way gollude men faminam be wi menen baddi menen way yimde be yoytina de men nyaagobe be faabo amen fa hande yalla me heba nyaade yeso le jimi amen di mede hollita honene deejire warita le leedni kay en kawral kabirte tagal mudum yimbeji ko heewi hanne anna ko woni dendirago yalla dudu ana faame samdina hannen dendirago ana da lallude
ya peu a peu tendance a disparaître
way galo hod wonto yowtereji le timmodo yonterne ali en bian dum won kambe yibbe kabaru yowtereji kanko no dutte lil z benix kanya fa yettio wizi wozo wiama ebele nokko no dutte palais de la culture le odo wattu ha jaba hono gaci dum woni ko no dutte songoy embe du wiama baba sala kanko tawete nokko no dutte songoy bulu dum won nokko no dutte golf dum won wakati 21h en bian dum won fa hande nokko no dutte golf kanko no dutte bas bi o du o tawete ton talbo kanyu du waran wadde concert nokko no dutte kuluba dum won hono ngadabe ton invité be wiama kanko no dutte robo papito o mo le hen fa yetto yo abawen kambe kajabe kabaru sinimaaji be du e mbaa yotta dun sine babbe mbaa dun nabota en biriki sembe challi way galo hod wonto bangal kabaru figol ballon le wurne led afrique ali sisi en bien dun wono ko nayri bangal runde afrique nde coupe caf o kay en bien jango solam do jabi stade malien de bamako be garande kawrite gubal kona kiringa noddirte ngal horanya aseli leedi legginendi en bien le match alende blande bamako be piyama do sabide be ngattama baddu goto be kebayno fi badde wattu jono wajibi tan sina be pieton dabareji no be kan jabirade leedi guinée kona kirindi do nokko no dete kona kiri kedde mo kanko no dete mohammed jani yo kanko ni secrétaire général stade malien de bamako ko sifi do hen
ci yobe amen balombe ben joodi niri hebre bawde yaade yeso sabdena suni awa yaltunda burbe ma semme les fire ballon du holitida anda natke wawdo stade malien hanne ana yehira ana wawi ben hisedu e fiobe ballon mob afrique do yaade amen guiné conakry no mede wonde imma daraj men larno fa gasa yalla sum yottiken dun me heba wune men andi be me fi tabe mede wawi de deso wala firne wadde tokon sum anta jom bawde du woni hakil amen
fc binga ana wondi firde asfa yenenga match retour second tour préliminaire caf a wofa fi ali sisi mbi fc binga wakande pirne ngal do gubal do bomako do ne be kawama be ngattanoma baddu goto be kebayno fi baddel gotel
mi jaran jonka tiagal leendi mi kala hala championnat européen
a wofa fi ali sisi holitinde wid atlantico bilbao wano han hawritinde e villarreal wakati 19h jango solan do jabi du wakati 14h15 e mbiyan barça kanye real ngaral fidude o do match yo mo match burdo fu jewedle adna rundu wattu jono de jaran fa hande le runde europe nde holi tawede Manchester United e Liverpool dan kani fidude jango wakati 15h30 fande ko nayri bangal championnat ngaji le runde europe nde nokku no dotto Italy e mbiyan Milan waran hawrita e Juventus wakati 18h jango solan do jabi
do mi katta jonka e kabaruji de waygalu mi jowti ma sanne
en jowti sukabe kala do mbawi tawede le malifu e mangal mudun Ali Sisse holi tim defa hande fa be jafi en ko no andirno do e sedo yotere meden no dotto tous o grande ana wara solan do jabi Ousmane Yali buli tawdete mabbe